unipone mi
baba unikute
fanya upya ni mwana wako
baba unikute
ni mwana mwana wako
baba unikute
nitangaze mimi
Niguse, mimchafu na jani oshe Tia mbaya we unibushe Na nikipinde babo ni mdishe Kunena kuvaa Heishi vile inafaa Kizani baba wenduta Bila wewe misiwezi hata Manjina kirira Sometimes inarira We namba hurira Moyo ufurahi tarira Manjina kirira Sometimes inarira We namba hurira Moyo ufurahi tarira
Baba unikute
Fanya upya ni mwana wako